Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Wifuzwa Ibihe Byose. Tugeze ku gice cya 27. Wabasha kunkiza? Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 8:2 kugeza ku 4, igice cya 9:1 kugeza ku 8, Mariko igice cya 1:40 kugeza ku 45, igice cya 2:1 kugeza ku 12, na Luka igice cya 12:28. Mu ndwara zose abantu bo mu burasirazuba bari bazi, iyi bibembe niyo yabakuraga umutima cyane. Kuba yari indwara idakira kandi ikandurira mu gukoranaho kw'imibiri ndetse n'ingaruka yagiraga kuba yirwaye, byose byateraga ubwoba basanzwe barusha abandi ubutwari. Abayahudi bayifataga nk'aho ari urubanza umuntu yabagaciriweho bitewe n'icyaha cye, bityo bakaba barayitaga icyorezo, urutoki rw'Imana. Abantu babonaga ishushanya icyaha kuko yabaga ishinze imizi mu muntu yirwaye, ari akarande utabasha kuyimuranduramo kandi kica. Amategeko y'imihango yavugaga ko umuntu yirwaye abahumanye. Bamuciraga kure y'aho abantu batuye nk'aho n'ubundi yamaze gupfa. Ikintu yakoragaho cyose cyabaga gihumanye. Umwuka wo mu kirere wahumanywaga no guhumeka kwe. Uwakekwagaho iyo ndwara yabaga agomba gusanga abatambyi bakamusuzuma, maze akaba ari bo bagena uko ibye bigomba kumera. Iyo bahamyaga ko ari umubembe, yatandukanywaga n'umuryango we agacibwa mu iteraniro ry'Abisirayeli, maze agasanga abo babaga bahuje ububabare akaba aribo bifatanya. Ntabwo iryo tegeko ryagiraga kubembereza cyangwa kugenekereza na gukeya mu byo ryasabaga. Yemwe n'ababaga ari abami cyangwa abategetsi, ntiryabasoneraga. Umwami wafatwaga n'icyo cyorezo yagombaga guhara inkoni y'ubutware, maze agahita akurwa mu bantu. Nyuma yo gutandukanywa n'inshuti ze ndetse n'ab'umuryango we, umubembe yagombaga kwihanganira umuvumo yabaga azaniwe n'uburwayi bwe. Ni we ubwe wagombaga kubwira abantu iby'iryo shyano yagushije, agatanyaguza imyambaro ye kandi akagenda avuga cyane aburira abantu bose ngo bahunge ubwandu bw'aho yabaga ari bwabashaga kubanduza. Iri jwi ryo gutaka ngo ndahumanye ndahumanye ryavuganwaga amaganya n'intimba n'umubembe wabaga yaraciriwe mu bwigunge. Cyari ikintu abantu bumvaga bakagira ubwoba kandi bakacyanga urunuka. Mu karere Kristo yari arimo gukoreramo umurimo we, hari imbabare nk'izo nyinshi, maze inkuru y'ibyo yakoraga izigezeho ikongeza urumuri rw'ibyiringiro mu mitima yazo. Nyamara guhera mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, ntabwo hari harigeze hamenyekana umuntu waba yarahumanuweho ubwo burwayi. Bityo rero, ntibigeze batinyuka gutegereza ko Yesu yabakorera ikintu atari yarigeze agira uwo agikorera. Nyamara hari umwe muri bo watangiye kugira kwizera mu mutima we, ariko ntabwo yari azi ukuntu ashobora kugera kuri Yesu. Mbese ko yari igicibwa mu bandi bantu bagenzi be, yari kwiyereka umuvuza ate? Yanibajije niba Kristo yari kumukiza uburwayi bwe. Mbese yari kwemera kunama ngo yite kuwo abantu bibwiraga ko ari mu gihano cy'urubanza rw'Imana? Mbese ntabwo we yari kumuhundagazaho imivumo nk'uko abafarisayo ndetse n'abaganga babigenzaga, kandi ngo amuburire guhungira kuri ibitutsi by'abantu? Yatekereje ku bintu byose bari baramubwiye kuri Yesu. Nta muntu n'umwe mu bamwiyambaje yari yarigeze asubiza inyuma. Iyo mbabare yiyemeje byimaze yo kujya gushaka Umukiza. Nubwo atari yemerewe guhinguka mu mijyi, byari kumushobokera guhurira n'Umukiza mu kayira gatoya runaka gakikiye umusozi, cyangwa akamusanga aho yabaga arimo kwigishiriza inyuma y'imijyi. Imbogamizi zari nyinshi, ariko ibyo ni byo byiringiro byonyine yari afite. Umubembe bamuyoboye aho Umukiza yari ari. Yesu yari arimo kwigishiriza ku nkengero z'ikiyaga kikijwe n'abantu benshi. Mu gihe uwo mubembe yari akiri kure yabo, yumvise amwe mu magambo Umukiza yavugaga. Yabonye arambura ibiganza ku barwayi. Yabonye ibirema, impumyi, abari bafite ingingo z'umubiri zitakoraga, ndetse n'abasambaga ku bw'indwara zinyuranye bahaguruka ari bazima, basingiza Imana kuko yabakijije. Kwizera ko mu mutima we kwarashikamye. Yigiye hafi, ndetse hafi cyane y'iyo mbaga y'abantu. Yibagiwe ibyamukumiraga, umutekano w'abantu ndetse n'ubwoba abantu bose bamurebanaga. Yatekerezaga gusa ku byiringiro by'umugisha byo gukira indwara. Ukuntu yari ameze byarashishanaga. Uburwayi bwe bwari bwaramuzonze bikabije, kandi kwitegereza umubiri we waboze byakuraga abantu umutima. Abantu bakimukubita ijisho bahise bashya ubwoba. Bagiye bagwirirana bashaka uko bamuhunga ngo imibiri yabo idakora ku. Bamwe bagerageje kumubuza kwegera Yesu, ariko bibi by'ubusa. Ntiyigeze abitegereza cyangwa ngo abatege amatwi. Ntiyigeze yita ku kuntu bagaragazaga ko abateye isesemi. Uwo yarebaga ni umwana w'Imana gusa. Ijwi ryazuraga basambaga bakongera kubaho ni ryo ryonyine yumvaga. Mu kubyigana asanga Yesu yijugunye ku birenge by'atakati. Mwami, washaka wabasha kunkiza. Yesu yarambuye ukuboko amukoraho, maze aramusubiza ati, ndabishaka, kira. Matayo igice cya 8:3. Ako kanya uwo mubembe yahise agerwaho n'impinduka. Umubiri we wabaye muzima, imyakura yongera kumva ndetse n'imitsi irakomera. umubiri ukomeye kandi uriho amagaragamba aricyo cyihariye kiranga uburwayi bw'ibibembe wahise uyoyoka maze usimburwa n'uruhu rworohereye kandi rushashagirana nk'urw'umwana muto ufite amagara mazima. Yesu yategetse uwo muntu kutagira uwo abwira ibyamubayeho, ahubwo agahita aboneza akajya kwiyerekana mu rusengero ajyanye ituro. Iryo turo ryari kwemerwa ari uko abatambyi bamaze kumusuzuma maze bagatangaza ko yakize byuzuye uburwayi bwe. Nubwo bari kuba badashaka gukora uwo murimo, ntabwo bari gushobora guhunga iryo suzuma ndetse n'umwanzuro wagombaga gufatwa kuri iyo ngingo. Amagambo yo mu byanditswe byera agaragaza ubwira Yesu yasabye uwo muntu kugira ubwo yamutegekaga kubiceceka no gukorana ingoga ibyo amubwiye. Akimusezera aramwihanangiriza cyane ati: uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Iyo abatambyi baza kumenya amakuru y'imvaho y'imikirize y'uwo mubembe, urwango bangaga Kristo rwari kubatera gufatira uwo muntu umwanzuro udakurikije ukuri. Yesu yifuzaga ko uwo muntu yiyerekana mu rusengero hataragira inkuru n'imwe ijyanye n'icyo gitangaza ibageraho. Bityo rero hari gukumirwa icyemezo kibogamye bashoboraga kuba bamufatira, kandi uwari yahoze ari umubembe agakira yari kwemererwa kongera gusanga ab'umuryango we ndetse n'inshuti ze. Nyamara hari ibindi bintu Kristo yari agamije ubwo yategekaga uwo muntu kutagira uwo abwira ibyamubayeho. Umukiza yari azi ko abanzi be bahoraga bashaka guhagarika umurimo we no gutuma abantu bamuvaho. Yari azi ko iyo ibyo gukira k'uwo muntu bimenyekana ahandi hantu hose, n'abandi bari barembejwe n'icyo cyorezo bari kumuteraniraho, maze abantu bagasakuza bavuga yuko gukozanyaho imibiri nabo biri bubanduze. Nta nubwo benshi mu babembe bari gukoresha iyo mpano y'ubuzima ngo ibaheshe umugisha cyangwa iwuheshe abandi. Kandi rero binyuze mu kwiyegereza abo babembe, Yesu yari kuba ahaye urwaho ikirego bajyaga bamurega ko yakuragaho ibibuzwa n'amategeko y'imihango. Bityo rero ibyo byari kubera imbogamizi umurimo we wo kwigisha ubutumwa bwiza. Igikorwa Yesu yari yakoze cyatumye umuburo Yesu yahaye uwo muntu ugira ishingiro. Gukira k'uwo mubembe kwari kwabonywe n'abantu benshi kandi bari bashishikajwe no gushaka kumenya umwanzuro abatambyi bari bufate. Igihe uwo muntu yasubiraga mu nshuti ze zagize akanyamuneza kenshi, atitaye ku miburo Yesu yari yamuhaye, uwo muntu yanze kwirirwa yirushya ngo yongere guhisha amakuru y'imvaho y'uburyo yakize. Birumvikana ko byari binagoye kubihisha, ariko uwo mubembe we yabitangaje ahantu hose. Amaze gusobanukirwa ko kwiyoroshya kwa Yesu ariko kwatumye abimubuza, yakwiriye ahantu hose atangaza ubushobozi bw'uwo muvuzi ukomeye. Ntabwo yigeze asobanukirwa ko buri kintu cyose gisa nk'icyo cyarushagaho gutuma abatambyi n'abakuru b'Abayahudi bagambirira byimazeyo kwica Yesu. Uwo muntu wakijijwe ibibembe yiyumvisemo ko kugira umugisha w'ubuzima bwiza ari ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Yanejejwe n'uko yongeye kugira imbaraga ndetse n'uko agarutse mu muryango we no mu baturanyi be, maze yumva bitamushobokera kwibuza guhesha ikuzo umuvuzi wamukijije. Nyamara uko kubitangaza ahantu hose byakomye mu nkokora umurimo w'umukiza. Byatumye abantu bamwirunda hari benshi cyane, ku buryo hari ubwo byabaye ngombwa ko asubika ibikorwa bye. Buri gikorwa cyose Kristo yakoraga mu murimo we cyabaga gifite intego yagutse cyane, cyabaga kibumbiyemo ibintu birenze kuri gikorwa ubwacyo. Ni nako byari bimeze ku byo yakoreye umubembe. Mu gihe Yesu yafashaga babaga baje bamugana, yanifuzaga cyane gusesekaza umugisha we no kubataramusanga. Mu gihe yireherezaga abasoresha, abapagani ndetse n'abanyasamariya, yanifuzaga kugera ku batambyi n'abigisha babaga bafungiraniye mu myumvire itari ukuri basanganywe no mu migenzo yabo. Nta buryo na bumwe bwari gushoboka kugira ngo abashyikire atigeze akoresha. Igihe yohererezaga abatambyi umuntu wakijijwe ibibembe, yari abahaye igihamya kigendereye gukuraho imyumvire idashingiye ku kuri babaga basanganywe. Abafarisayo bari barashinje Kristo kwigisha ibinyuranye n'amategeko Imana yatanze iyanyujije muri Mose, nyamara amabwiriza yahaye warakijijwe ibibembe yo kujya gutanga ituro risabwa n'amategeko yabeshyuje icyo kirego. Icyo gihamya cyari gihagije ku bantu bose bari kugira ubushake bwo kwemera ko abemeza. Abategetsi b'i Yerusalemu bari barashyizeho abatasi kugira ngo barebe ko babona impamvu y'urwitwazo yo kwica Kristo. Yabasubirishije kubaha igihamya cy'urukundo yari afitiye inyoko muntu, icyubahiro yahaga amategeko n'ubushobozi bwe bwo gukura abantu mu buja bw'icyaha no kubakiza urupfu. Nyamara dore uburyo yahamije ibyabo: ineza nabagiriye bayituye inabi, urukundo nabakunze barwitura urwango. Zaburi 109 umurongo wa 5 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Uwatanze itegeko ku musozi ati mukunda abanzi banyu, ubwe yatanze icyitegererezo cy'iryo hame yanga kwitura abantu inabi bamugiriye cyangwa igitutsi bamututse, ahubwo akabitura kubasabira umugisha. Abatambyi bari barategetse ko umubembe acibwa mu bantu nibo nanone bahamije ko yakize. Icyo cyemezo cyabo cyatangarijwe mu ruhame kandi kikabikwa mu nyandiko cyahamije Kristo ibihe byose. Nanone kandi igihe umuntu wari wakize ibibembe yongeraga kwakirwa mu iteraniro ry'Abisirayeli nyuma y'uko abatambyi ubwabo bemeje ko nta n'agakovu k'uburwayi yahoranye kamurangwaho, ubwe yakomeje guhamya umugiraneza wamukijije. Yatanze ituro yishimye yerereza Yesu. Ibyo byemeje abatambyi ko umukiza yari afite imbaraga y'ubumana. Bari bahawe uburyo bwo kumenya ukuri no kugerwaho n'umucyo. Iyo bawanga wari kwigendera ubutazagaruka. Abantu benshi banze umucyo nyamara ntiwabaye imfabusa. Hari benshi wari waragezeho batabyerekanaga. Mu gihe umukiza yari akiriho, umurimo we wasaga nk'aho utitaweho n'abatambyi ndetse n'abigisha. Nyamara amaze gusubira mu ijuru, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Igikorwa Kristo yakoze cyo guhumanura umubembeho uburwayi bukomeye ni imfashanyigisho yo kwerekana umurimo we wo guhumanura umuntu w'icyaha. Umurwayi wasanze Yesu yari asheshe ibibembe ku mubiri wose. Ubumara bwabyo bwica bwari bwaracengiye umubiri we wose. Abigishwa bashakishije uburyo babuza umwigisha wabo kumukoraho kuko uwakoraga ku muntu urwaye ibibembe nawe yahitaga ahumana. Nyamara igihe Yesu yamurambikagaho ikiganza ntabwo yigeze ahumana. Ahubwo gukora kuri uwo murwayi byamuhaye imbaraga itanga ubugingo. Ibibembe byarakize. Uko ni nako bimeze ku bibembe by'icyaha. Gishoye imizi mu muntu, kirica kandi ntigishobora gukizwa n'imbaraga z'umuntu. Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima. Ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Yesaya igice cya mbere, umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Nyamara Yesu waje kubana n'abantu nta kintu kibasha kumwanduza. Ahantu abari haboneka imbaraga ikiza umunyacyaha. Umuntu wese uzamusanga akikubita ku birenge bye yizeye akavuga ati, nyagasani ubishatse wankiza. Azumva amusubije ati, ndabishaka, kira. Mu bihe bimwe na bimwe ntabwo Yesu yahitaga akiza uburwayi ababimusabye. Nyamara ku bijyanye n'ububembe akimara kubisabwa yahise abikora. Iyo dusaba guhabwa imigisha y'ibijyanye n'ibintu bya hano ku isi, habubwo isengesho ryacu ritinda gusubizwa cyangwa Imana ikaba yaduha ibinyuranye n'ibyo twayisabye. Nyamara uko siko bigenda iyo dusabwa gukizwa icyaha. Icyo ishaka ni ukuduhumanuraho icyaha, kutugira abana bayo no kudushoboza kubaho imibereho izira inenge. Kristo yitangiye ibyaha byacu ngo turokore iki gihe kibi cya none nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye. Ni uko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi n'uko duhawe icyo tumusabye. Nyamara nitwemera ko twakoze ibyaha, Imana yo ni indahemuka n'intabera ku buryo itubabarira ibyaha byacu kandi ikatweza ikatumaraho ikibi cyose. Yesu yongeye kwigisha uku kuri igihe yakizaga umuntu w'ikirema w'i Kaperinawumu. Icyo gitangaza yagikoreye kwerekana ko afite ububasha bwo kubabarira ibyaha. Nanone kandi gukizwa k'uwo muntu wamugaye kwerekana ukundi kuri kw'agaciro kenshi. Gutera ibyiringiro n'akanyabugabo kandi ushingiye ku mahuriro icyo gitangaza cyari gifitanye n'abafarisayo bakundaga impaka z'ubusabusa, unasangamo imiburo yo kutwigisha. Nk'uko byari bimeze ku mubembe, uwamugaye nawe nta byiringiro byo gukira yari asigaranye. Uburwayi bwe bwari inkurikizi yo kubaho mu cyaha, kandi ububabare bwe bwakarishywaga no kwicuza ibyo yakoze. Mbere yaho yari yaramaze igihe kirekire yinginga abafarisayo n'abavuzi, yiringira ko bamukize intimba zo ku mutima n'uburibwe bw'umubiri. Nyamara bamubwije agasuzuguro ko atazakira, maze bamuharira umujinya w'Imana. Abafarisayo bafataga imibabaro nk'igihamya cy'uko umuntu atishimiwe n'Imana, bityo bakagendera kure abarwayi n'abataragiraga gifasha. Nyamara ibihe byinshi, abo bishyiraga hejuru bavuga ko ari intungane nibo babaga bariho icyaha kurusha izo mbabare baciragaho urubanza. Uwo muntu umugaye ntiyagiraga kirengera ku buryo bwuzuye, kandi kubera kubona ko nta hantu na hamwe yakura amakiriro, yari yarasabwe no kwiheba. Ubwo nibwo yumvise iby'imirimo itangaje Yesu yakoraga. Yabwiwe yuko abantu b'abanyabyaha n'impezamajyo nka we bakijijwe indwara, ndetse yemwe n'ababembe bakaba barahumanuwe. Inshuti ze zamuhamirizaga ibyo bintu, zamushishikarije kwemera yuko nawe baramutse bamushyiriye Yesu yakira. Nyamara icyizere cye cyaje gucogora igihe yibukaga ukuntu ubwo burwayi bwamugezeho. Yatinyaga ko umuvuzi utunganye atari kwihanganira ko amugera mu maso. Nyamara ntabwo gukizwa ku mubiri aricyo kintu yifuzaga cyane nk'uko yifuzaga gukurwaho umutwaro w'icyaha. Yumvaga aramutse abonye Yesu maze akamuha ibyiringiro by'uko ababariwe ndetse akagirana amahoro n'Imana, yari kunezezwa no kubaho cyangwa gupfa nk'uko Imana ishaka. Uwo murwayi wari urimo asamba yatakaga agira ati, ayi, icyampa nkagera aho ari. Nta mwanya wo gupfusha ubusa yari agifite, kuko umubiri we wari waratanyaguritse, wagaragazaga ibimenyetso byo kubora. Yasabye inshuti ze kumuheka ngo bamushyire Yesu, maze zibikora zishimye kandi zitazuyaje. Nyamara abantu bari bari mu nzu Umukiza yari arimo ndetse n'abari bayikikije bari benshi cyane, ku buryo bitashobokeye uwo murwayi n'inshuti ze kumugeraho cyangwa no kugeraho ijwi rye ryagarukiraga. Yesu yari arimo kwigishiriza mu nzu ya Petero, nk'uko umugenzo wabo wari uri. Abigishwa be bari bamwicaye iruhande, kandi abafarisayo n'abigishamategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero by'i Galilaya n'i Yudeya n'i Yerusalemu. Abo bari bazanywe no gutata Yesu ngo babone icyo bamurega. Usibye abo bayobozi, muri iyo mbaga y'abantu hari harimo abafite ishyaka, abubaha Imana bivuye ku mutima, abazanywe n'amatsiko, ndetse n'abatari bafite kwizera. Hari hakoraniye abantu bo mu bihugu byose ndetse bo mu nzego zinyuranye, kandi imbaraga z'Umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Mwuka utanga ubugingo yagendagendaga hejuru y'iryo teraniro, nyamara abafarisayo n'abigishamategeko ntibigeze bamurabukwa. Ntabwo bigeze biyumvamo ko bamukeneye, bityo ntabwo gukira byari bibagenewe. Abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amaramasa. Luka igice cya mbere umurongo wa 53. Abahetsi b'uwo muntu umugaye bakomeje kugerageza kubyiga icyo kivunge cy'abantu bashaka kubona aho binjirira, ariko bibi by'ubusa. Uwo murwayi yarakebukaga akareba ahamukikije ababaye bitavugwa. None se, kubufasha yari amaze igihe yifuza kubona bwari bumuri hafi, ni gute yari guhara ibyo byiringiro? Zibisabwe nawe, inshuti ze zamwurije inzu maze zisambura igisenge zimumanurira ku birenge bya Yesu. Ibyo byarogoye ijambo rya Yesu. Umukiza yitegereje mu maso h'uwo muntu huzuye amaganya, maze abona amuhanze amaso amutakambira. Yahise asobanukirwa n'ububabare bwe, yari yatangiye kwireherezaho uwo muntu wari ubabaye kandi afite gushidikanya. Mu gihe umurwayi yari akiriwe mu rugo, Umukiza yari yaramaze kwemeza umutimanama we. Igihe yihanaga ibyaha bye kandi akizera ko Yesu afite ubushobozi bwo kumukiza, imbabazi z'Umukiza zitanga ubugingo zari zabanje guhundagaza imigisha mu mutima we. Yesu yari yaritegereje uburyo umucyo muto wo kwizera wakuze ukavamo kwemera yuko ari we wenyine wari kugira icyo amarira uwo munyabyaha, kandi yari yabonye uburyo wakuze ugakomera ukamutera umuhati wo kumusanga. Muri uwo mwanya, mu magambo yageraga mu matwi y'iyo mbabare ameze nk'indirimbo, Umukiza yaravuze ati, "Mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe." Ubwo uwo mutwaro wo kwiheba warahambutse uva mu bugingo bw'uwo murwayi, maze amahoro azanwa no kubabarirwa atura mu mutima we kandi abengeranira mu maso he. Ububabare bw'umubiri we bwarashize, kandi uko yakabaye wese ahindurwa mushya. Muri uwo mwanya, uwari waramugaye yari akize, kandi uwari umunyabyaha yari yababariwe. Afite kwizera koroheje, yemeye amagambo Yesu yamubwiye nk'impano y'ubugingo. Nta bindi bibazo yigeze agira, ahubwo yakomeje kwicara anezerewe bucece, yishimye cyane kurenza uko umuntu yabivuga. Umucyo uvuye mu ijuru wabengeranishije mu maso he, maze abantu bari aho babyitegereza batangaye. Abigishamategeko bari bategerezanyije amatsiko kureba icyo Yesu ari bukore kuri ubwo burwayi. Bibutse ukuntu uwo muntu yari yarabingingiye kumufasha, nyamara bakaba bari baramwimye ibyiringiro n'ubufasha. Ibyo bitabanyuze, batangaje ko icyamuteje umubabaro ari umuvumo w'Imana kubera ibyaha bye. Igihe babonaga uwo muntu ari imbere yabo, ibyo byose byagarutse mu ntekerezo zabo ko byakabaye. Babonye ukuntu abantu bari bashishikajwe no kwitegereza icyo gitangaza, maze baterwa ubwoba bukomeye cyane no kuba batakaza imbaraga babaga bafite ku bantu. Ntabwo abo banyacyubahiro bigeze babiganiraho, ariko ubwo barebanaga mu maso babonye ko buri wese muri bo arimo gutekereza ko hakwiye kugira igikorwa kugira ngo bahagarike ako kanyamuneza abantu bari batangiye kugira. Yesu yari yatangaje ko ibyaha by'uwo muntu wari umugaye bibabariwe. Abafarisayo bafashe ayo magambo nk'aho ari ukwigereranya n'Imana, maze bumva ko bagomba kugaragaza ko icyari icyaha kigomba kumwicisha. Baribwiye mu mitima yabo bati, "Arigereranyije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine?" Mariko igice cya kabiri umurongo wa 7. Yesu yabahanze amaso bashya ubwoba, maze barahindukira. Arababwira ati, "Ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ntibyukugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha." Nuko abwira icyo kirema ati, "Byuka wikorere ingobyi yawe utahe." Noneho uwo bari bazaniye Yesu bamuhetse mu ngobyi yarahagurutse, ahagarara ku maguru ye yombi afite kwirambura ndetse n'imbaraga bya gisore. Amaraso abeshaho umuntu yatembereye mu mitsi, buri rugingo rw'umubiri we rwahise rukora ako kanya. Akanyamuneza k'amagara mazima kasimbuye intimba yaterwaga n'urupfu rwari rumusakije. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, "Bene ibi ntabwo twigeze kubibona." Mbega urukundo rutangaje rwa Kristo ruca bugufi kugira ngo rukize umunyabyaha n'umunyamubabaro. Mbega ngo Imana iraterwa intimba kandi koroshya ibyago by'inyoko muntu yokamwe n'umubabaro. Mbega imbaraga itangaje yagaragarijwe abantu muri ubwo buryo. Mbese ninde ushobora gushidikanya ubutumwa buvuga iby'agakiza? Ninde ushobora gupfobya imbabazi z'umucunguzi w'umunyampuhwe? Kugira ngo umubiri wari urimo kubora wongere usubizwe ubuzima wahoranye, nta kindi kintu byasabaga kitari ya mbaraga yo kurema. Rya jwi ryategetse umuntu waremewe mu mukungugu wo mu gitaka kubaho ni naryo ryahesheje ubuzima umuntu umugaye wari mu marembera y'ubuzima bwe. Kandi nanone iyo mbaraga yabeshejeho umubiri ni nayo yavuguruye umutima uba mushyashya. Wa wundi mu gihe cyo kurema uwavuze bikaba, wategetse bigakomera, yari yamaze gutegeka ubugingo bw'uwarapfiriye mu byaha n'ibicumuro bye. Gukira k'umubiri kwari igihamya cy'imbaraga yari yamaze guhindura umutima mushya. Kristo yavuze ko yategetse uwo muntu wari umugaye guhaguruka akagenda, kugira ngo umumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Kristo yahaye uwo muntu wari umugaye agakiza k'iby'ubugingo ndetse n'umubiri. Gukizwa mu by'umwuka byakurikiwe no gusubizwa amagara mazima mu by'umubiri. Ntabwo dukwiye kwirengagiza icyigisho kirimo aho. Muri iki gihe hari abantu benshi bababajwe n'uburwayi bw'umubiri bifuza kumva kimwe nka wa muntu wamugaye ubutumwa bubabwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Kuremererwa n'icyaha ndetse n'ibyifuzo byacyo bidatuza kandi bitanyurwa nibyo rufatiro rw'uburwayi bwabo. Ntabwo bashobora kuzigera bakira kugeza igihe bazasangira ukiza ubugingo. Amahoro we wenyine ashobora guha umuntu niyo yahesha ibitekerezo imbaraga kandi agaha umubiri amagara mazima. Yesu yazanywe no kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Muri we harimo ubugingo kandi aravuga ati, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ni umwuka utanga ubugingo. Aracyafite imbaraga itanga ubugingo nk'iyo yari afite ari hano ku isi, akiza abarwayi kandi akababarira abanyabyaha. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose kandi agakiza indwara zawe zose. Gukira k'uwo muntu wari umugaye byagize icyo bikora kuri abo bantu mu buryo busa naho ijuru ryari ryabakingukiye, maze bagahishurirwa ubwiza bw'isi irushijeho kuba nziza. Ubwo uwo muntu wari wakijijwe uburwayi yanyuraga mu mbaga y'abantu agenda asingiza Imana kuri buri ntambwe yateraga, kandi noneho yikoreye uburiri bwe bumworoheye cyane. Abantu bagendaga bigirayo bamuha umwanya kandi bamwitegereza batangaye cyane, bongorerana buhoro bati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Abafarisayo bananiwe kuvuga ndetse bagushwa mu kantu no gutsindwa. Babonye yuko babuza uburyo bwo kugira ngo bateze rwaserera mu mbaga y'abantu bakoresheje ishyari ryabo. Umurimo utangaje wakorewe uwo muntu wamugaye bafataga nk'uwagezweho n'umujinya w'Imana wakoze ku mitima y'abantu cyane, ku buryo bamaze igihe bibagiwe abigisha b'amategeko. Babonye yuko Kristo afite imbaraga, bo bavugaga ko yihariwe n'Imana gusa. Nyamara icyubahiro cyuje neza no kwiyoroshya byarangaga imigirire ye byari bihabanye mu buryo bugaragara n'imyitwarire yabo y'ubwirasi. Bari bababaye kandi bafite ikimwaro, bemera ariko ntibashake kubyatura ko bari kumwe n'usumba byose. Ubwo babonaga igihamya gikomeye kibereka ko Yesu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha hano ku isi, niko barushagaho kwicengeza mu gihome cyo kutizera. Bavuye mu nzu ya Petero aho babonye akirisha ikirema ijambo rye, baragiye bahimba indi mitwe yo gucecekesha umwana w'Imana. Yesu yakijije uburwayi bwo ku mubiri inyuma, kabone n'ubwo bwari bwaramunze kandi bubasha kwica nyirabwo, nyamara uburwayi bw'umutima bwakomeje gucigatira bikomeye bafunze amaso yabo ngo batareba umucyo. Ntabwo uburwayi bw'ibibembe ndetse no kuremara ingingo z'umubiri bwari buteje akaga karenze akazanwa no kugira imyumvire idashingiye ku kuri ndetse no kutagira kwizera. Abo mu rugo rw'uwakijijwe ubumuga basabwe n'ibyishimo ubwo bamubonaga agarutse mu muryango we yikoreye neza uburiri, nyuma y'agahe gato kari gashize bamujyanye bigengesereye. Bateraniye hamwe barira amarira y'ibyishimo ku buryo ntawabashaga gutinyuka kwemera ko ibyo bintu barebesha amaso yabo ari ukuri. Yabahagaze imbere afite imbaraga za kigabo. Amaboko ye bari basanzwe babona aremaye, noneho yumviraga bwangu icyo yasabye. Umubiri we wari waranyunyutse kandi warataye ibara, noneho wari ufite itoto kandi uyaga. Yatambuka agatera intambwe atsindagiye kandi adategwa. Mu maso he hose hagaragaraga umunezero n'ibyiringiro, kandi mu cyimbo cy'inkovu z'icyaha n'imibabaro hagaragaraga ubutungane n'amahoro. Ishimwe ryuzuye umunezero ryazamutse riva muri urwo rugo, kandi Imana nayo yubahirijwe mu mwana wayo wari wagaruriye icyizere abari bihebye kandi agaha imbaraga uwari wacogoye. Uwo muntu ndetse n'abo mu muryango we bari biteguye kwegurira imibereho yabo Yesu. Nta gushidikanya kwari kukijimishije kwizera kwabo, nta no kutizera kwabashaga kwanduza ubudahemuka bari bafitiye uwabazaniye umucyo mu rugo rwabo rwari rucuze umwijima.